Muteza matwi radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22, naho ku rubuga rwa internet ni kuri www.radio.com. Mwiriwe neza nshuti mwese, muduteze amatwi. Ni Edi Rwemba Suza kandi mba ikaze mu kiganiro muri Isanga.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Inga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro ni muri Isanga muri studio ya 7 hano i Washington DC, muri kumwe nanjye Edi Rwema. Nkuko mumaze rero kubimenyera, ni ku munsi wa gatandatu. Nkuko bisanzwe tubaha umwanya wo kwisanzura mukatugezaho amakuru cyangwa se ibitekerezo yaho byaho mutuye, cyangwa se mukagira n'icyo muvuga ku makuru tuba twabagejejeho mu cyumweru cyose. Mukanya rero turaza kwakira ibyo bitekerezo bya
Nakindi kintu chazinduye atari wegusa nishimiye mu mutima mubabaro uzuye urukundo rwawe rwanteye. Babize kiri shambo vimwe nduhuke ni wewe mama mu mutima wanje ni wewe na shize muri nibate ni wewe na undi nda tari wewe ni wewe je na undi mbona tari wewe. Sanga ndi kuvuga ibitajanye sanga ntenge bidatengeje numva masanye ni wigeru basana nye ukomerewe kuberu ngiwe shura menya ikimbakiye ukikumiza mono kuri byananiye bisemwa kubivuga ngo bimenye muri cewe babize kiri shampo dimwe nduhuke ni wewe wa mama mutima wanje ni wewe na shize muri nibate ni wewe na undi nda tari wewe ni wewe.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Iyo ni indirimbo ni wewe y'umuhanzi Big Fizzo. Nkuko ari weekend nanone turaza kujya tunyuzamo, hanyuma tukabashyiramo uturirimbo kugira ngo tubasusurutse mu gihe murimo kwizihiza cyangwa se kuryoherwa na weekend aho mutuye. Hagati aho kuri telefone turi kumwe na Eric Wiriwe. Uri hehe?
Bujumbura.
Bujumbura ni amahoro.
Amahoro.
Yego, icyo wifuza kutugezaho uyu munsi ni iki?
Ni Namunsi nifuza gushikiriza ku mimwe mu kiganganje w'imbero ibuje abakobwa babyariye mu mashure kubandanya. Uganda jewe mbona bo babarenganijwe.
Yego.
Kuko ibyo nshingiro tugendera ko uyu munsi. Mu ngingo yacu ya 53. Iravuga neza ko leta irekurira umurundi uwo ariwo wese mu kujya mu ishuri kandi ikanamworohereza kugira ngo abishyikeko. Ku bwanjye rero mugihe babuza kujya mu ishuri kubera ko gusa babyaye boba barenganijwe.
Bavuga ko batababuza kujya mu mashuri ahubwo bazakomereza uburezi bwabo mu mashuri y'imyuga.
Urumva ko hari igisata kimwe cy'amashuri bakumiriwemo kuko urumva ibyo twita enseignement general ou technique bibazaba babyemerewe kubibandanya bazaba barekuriwe kujya mu myuga. Iyo myuga nayo mu Burundi ntiyoroshye no kubona kuko n'ayo mashuri y'imyuga yubatswe si menshi.
Uri wowe rero ugasanga harimo kwica ibwirizwa shingiro.
Yego, ahubwo bari bakwekura ubundi buryo bacindamwo kugira ngo uko kubyarira mu mashuri bihagarare. Ariko abo byashikiye ntibakwiye guca babuzwa kwiga mu mashuri ya leta.
Ahubwo se Eric, icyo kibazo wowe ubona ari ikibazo gikomeye cyane mu gihugu cy'abana b'abakobwa batwara inda bakiri mu mashuri?
Ni ikibazo kidasanzwe ahubwo. Yego, kuko ni benshi bababujije kwiga baba bahohoteye.
Hanyuma se wibaza ko impamvu nyamukuru itera abana b'abakobwa gutwara inda cyane mu mashuri aba ari iyihe?
Ku bwanjye ntibigishwa ku bijyanye n'imibonano mpuzabitsina. Akenshi mu Burundi ibintu bijyanye n'imibonano mpuzabitsina haba no mu miryango nobyita babigira nka sujet tabu, ni ukuvuga ntibashaka kubiganira
ibintu bitavugwa.
Yego. Kugira ngo rero babikinge ufata ahubwo muri izo nyigisho za leta nyine bagategura icyigisho kijyanye n'ibyo kugira ngo ingaruka zabyo abana babimenye bakiri bato gutyo babyirinde babizi. Mugabubunyi baba bamucunge gusa ariko ntibamubwira ingaruka mbi azobigiriramo. Yaba rero hariho inyigisho zijyanye nabyo zibereka neza ingorane bazobwira mu gihe bo kwishora mu mibonano mpuzabitsina kugira byogabanuke.
Eric i Bujumbura mu Burundi, ndagushimiye cyane kuri ibyo bitekerezo byawe kandi natwe dukomeje gukurikirana hafi ibijyanye n'icyo kibazo cy'abana b'abakobwa batwara inda bakabuzwa uburenganzira bwo gukomeza amashuri asanzwe ahubwo bakabwirwa ko bagomba kuyakomereza mu mashuri y'imyuga. Urakoze cyane Eric.
Murakoze namwe.
Sanga ndi kuvuga ibitajanye sanga ntenge bidatengeje numva masanye niwigero bazanarinye ukomerewe kuberumye weshura menya ikimbakiye ubikumiza none kuri byananiye.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikiganiro ni muri sanga muri studio ya 7 hano i Washington DC. Muri kumwe nanjye Edirwema, nkuko kandi mumaze kubimenyera ni ku munsi wa gatandatu, ni wa munsi tubaha urubuga kugira ngo mutugezeho ibitekerezo cyangwa se amakuru yaho mutuye. Kuri telefoni mfite Elia Wirweneza. Muriye Elia?
Jeje mu cibito ki Uganda.
Na mahoro.
Yego na mahoro cyane.
Amakuru dufitiye nayahe?
Amakuru nuko ikijyatigeze abantu batari batarandira uburyo bwose bukono dushobora kubaho, Nabwo akorera ubu tuzi turakora ibikorwa bitandukanye ahantu hatandukanye mu gihugu nkuko bisanzwe bimenyerewe tuzi turakora amakado travaye abanyeshuri.
Hanyuma se ubusanzwe mwiki hakorwa iki?
Sa?
Ubusanzwe igihe cyici mukora iki?
Nkuko bisanzwe tubimenyerewe igihe cyici hari ubuzi bwinshi butandukanye, hariho ubuzi bwo gutatura amatafari mu bigome. Nk'abafite ibigome ahantu usanga habombye cyane, abantu barafyatura hama bakarondera uburyo bw'amafaranga kugira ngo abashaka kubaka bashobore kuza kugura amatafari abahiye kugira ngo bubake amazu meza meza, bombashe dukora iyo mirimo yo gushobora kuyatura amatafari kugira ngo dushobore kuronka amafaranga, hategwa abanyeshuri tuba dukeneye amafaranga tuzokoresha mu wundi mwaka ku ishuri, ca tugenda muri ico byo bigome tugaca amafaranga kugira ngo dushobore kugira ntidushobore kuronka uburyo dukoresha mu wundi mwaka.
Ariko rimwe na rimwe nukujya mwirinda no gukora akazi kavunanye cyane ko muri abana.
Ego cyane byo turabyirinda kuko nta ukora ku giture urakora nyine bahungu bwo bishika bavuga ko umaze kuruha uravuga ati nge aha ndarenza ngaho hama ukadugo kigendera bakaguhembera amafaranga bivanye n'akazi wakora.
Hanyuma se ubusanzwe iyo mirimo iraboneka?
Ego irabimbika gusa nuko iwe ijyayo rusheri bari kenya cyane bavuga ko amafaranga ntafashe imirimo yo iraboneka byose.
Eriya mu ntara ya Cibitoke, ni Cibitoke wavuze cyangwa ni Gitega?
Ni Cibitoke.
Ego nawe ndagushimiye cyane kuri ayo makuru utugejejeho kandi ukomeze ugire weekend nziza.
Ego twagomba kubasaba ntashi umuntu umwe.
Ego
niko nagomba gusha mama Nduwimana Judith hamwe na papa Nduwimana Leonita ntibagiye na Nyonzima Rebecca.
Urakoze cyane ugiye weekend nziza.
Murakoze na mbiti ya Amerika. There goes my baby. There's no other like my baby, so let me talk to you before bedtime. Yeah, let me whisper something sweet, sweet, babe. I'm better, better, better when I'm close to you. I'm better, feeling better, yeah. Cause when you
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikiganiro ni muri Sanga muri studio ya Karindwi, muri kumwe nanjye Edi Rwema. Kuri telefoni dufite Kimenyi, wiriwe neza?
Wiriwe rya Amerika.
Uri hehe Kime?
Uganda.
Uganda ahagana he?
Ni Hoima.
Hoima?
Ego.
Numva ari kure cyane. Uri hafi y'ibirombe?
Yego, hafi ni Nyanja Robert.
Nyanja Robert?
Ego.
Namahoro.
Namahoro, nami namahoro muri Amerika.
Natwe tumeze neza. Aho Hoima se muhakora iki?
Hoima turimo mu bwato ku nyanja.
Muraroba?
Ego, turaroba.
Turi
hafi na benda gukora amavuta ya peteroli no muri Uganda kuvuma ku nyanja.
Ndabizi. Ese bazatangira ryari kuyacukura cyangwa byaratangiye buhoro buhoro?
Uba ikiriho barimo barakora sensibilisation mu baturage kubigisha inyungu bashobora kuzakura mu mavuta yo gucukura petero mu gucukura peterori. Na government ya Uganda yarabitangiye cyane kandi birimo bira abanyagana ntibagenda kenshi babyumva cyane cyane abegereye inyanja ya Rubat bashobora kuzagerwaho n'ibyo byiza benda kuba bakura mu nyanja ya Rubat.
Hanyuma se bababwira ko bizatangira ryari?
Barimo barubaka ikibuga cy'indege. Barimo barubaka nyine ikibuga cy'indege. Kandi barimo barategura ibikorwa byo kuba inkanda nayo barayirangije, kandi barimo barategura mbese bari muri cya mu kurangiza, bari mu kurangiza kwitegura uburyo bazashyira indege zizajya zihaza. Icyo kintu gisigaye naho ibisigaye byo bindi bisa nk'aho byarangiye, igisigaye ni ukuba barangiza ikibuga cy'indege.
Hanyuma se abaturage batuye aho hafi inyungu bazakura muri iyo peteroli ni nk'izihe iyo bavuganye nabo bayobozi?
Inyungu bafitemo cyane cyane nk'abantu bashobora kuba begeranye na bari hafi y'aho ibikorwa bizanyura bijya ku nyanja ya Arubat. Barimo barabwira ati iyo umuturage wo hafi inyungu ashobora kuzageramo ni uko umuhanda, imihanda ishobora kuzakorwa, imodoka zishobora kuzagenderamo iyo mihanda, umuturage ashobora kuba yazagiriramo inyungu,
kubona imirimo n'ibindi.
Kubona imirimo n'ibindi.
Hanyuma se nk'abaturage bari baturiye aho havugwa peteroli, ese leta yaba yaratangiye kugura ibibanza byabo kugira ngo ibigizeho, cyangwa se bimeze gute?
Baratangiye kuba bagurira abaturage bageze n'inyanja ya Rubat. Ariko kandi cyane cyane abaturage abari impande ku nkengero z'inyanja aho barabaguriye kera, ndibaza bamwe bashobora kuba barabonye n'aho gutura. Ariko kandi urebye igisirikare cya Uganda UPDF nicyo cyabashije kuba kijya mu myanya y'abari batuye aho ngaho, kuko nibo bagiye gukinga General Quarters yo kubasha kuba barinda abazaza gutura mu nyanja.
Hanyuma se hari icyo ubona nk'impinduka ziri aho ngaho hafi y'iyo nyanja mu bijyanye n'iterambere?
Iterambere rirari cyane. Kubera ko n'abaturage bariyo bashobora kuba iterambere ryabo rizihuta cyane. Kubera ko amavuta hatangiye kugera ibikorwa by'amashanyarazi. Ibikorwa by'amashanyarazi bashobora kuba byafasha abaturage, kubera ko muri iki gice akenshi bamwe nta mashanyarazi bafite, bakoreshaga imbaraga za sora, imbaraga z'izuba,
imirasire y'izuba.
Ariko urebye amashanyarazi nayo bari kwenda kuba bayahageza bakoresheje, kwenda iryo terambere rishobora kuba ryahagera.
Hanyuma se nkawe uhakora iki? Ndumva uri umunyarwanda cyangwa se uri umunyarwanda w'umunyayuganda?
Inyungu ushobora kuzigukiramo.
Nawe wagiye gushaka akazi?
Yewe, inyungu ushobora kuba nazagirira. Harimo abanyamahanga benshi nk'abanyarwanda mu nzego za government zivuye muri Rwanda, Kenya, Tanzania, zose ziri gurira inaha muri za Hoima. Kubera ko bari kwibaza ko nkanjye ku bwanjye ndibaza ko, cyangwa se n'undi wese uri mu rwego rwanjye cyangwa se n'undi rwego rwo hejuru ashobora kuba yazagiramo inyungu, kubera ko ibyo bikorwa byose bizabasha kuba biza byegera, kandi akazabasha kuba yabona amafaranga mu buryo bubangutse.
Hari n'abavuga ko kuba iyo peteroli yarabonetse aho ngaho hari n'amahirwe, cyangwa se bishoboka ko no mu bindi bihugu byegereye Uganda iyo peteroli ishobora kuba ihari.
Yego cyane, ariko nanone ntabwo ibyo byari byizere bizana ku ijana. Ariko uko biri, ibihugu bituranye na Uganda biri mu karere ka East Africa bizabasha kuba byabonamo inyungu byanga byakunda, kubera n'abanyarwanda benshi bari kuba babonamo akazi. Nanone ari cyo cyari gifite turenda kuba mugira ngo muzatu barize nka Voice of America. Ariwe ikibazo kiri kubaho hano hagati ya Uganda na Rwanda, kwambuka boda. bakore tuziko agati ya government za Rwanda na Uganda bakore seji ID card kuba abanyarwanda cyangwa abanyaruganda cyangwa abanyakenya bakambuka hagati y'ibyo bihugu bakoresheje indangamuntu ariko izi cyarimo abantu bose barimo babirenganiramo bamwe bagira ku mupaka bakanafungwa bavuga ngo imipaka irakinze kandi tuzi ko ibyo byasinywe hagati y'abaperezida b'ibihugu byacu asanemo abantu benshi bagenda mutekano nk'abanyarwanda barimo barabivomeramo cyane kandi urebye nk'abanyarwanda bamwe bazaga ino mu Uganda ugasangamo barabyungukiramo barabasha kuba batera imbere kurusha uko bari mu bihugu byabo ugasanga akazoza kabo karabanguke cyane.
Hanyuma se ndibuka ko nigeze gukoresha uwo mupaka wa Gatuna nambuka njya mu Uganda mpasanga bamwe mu Banyarwanda babuzwaga kwinjira bakavuga ko ngo iyo wambutse ku ndangamuntu hari igihe ntarengwa utagomba kumara mu gihugu. Ugasanga rero abantu barengeje cya gihe bikaba ari byo bibaviramo ikibazo iyo yaba atari yo mpamvu wenda bamwe bahura n'ibyo bibazo.
Oya naga ni mpamvu urebye ni biri kuba mu bintu natwe ubwacu birimo bitubera nk'abanyarwanda bari mu mahanga hano muri Uganda. Kubera ko nk'umunyarwanda bamwe bari kuza muri kino gihe bava muri biriya bihugu byacu bari kuza bagera muri Uganda benda kujya kubadaya Uganda bikagurwa na immigration ya Uganda. Immigration ya Uganda ugasanga bamwe barenda kuba babasubizayo bamwe hari n'abusanga hashobora kuba wenda haba corruption ntabwo nabihamya neza ariko nka Voice of America turagira ngo muze dukicyangire kubera ko harimo abantu benshi baba barimo babirenganiramo kandi kubera yabasha kubona ko ibyaha by'amahirwe icyo kintu kivuyeho
kimenye. Kandi wenda ikindi umuntu yakeka ni uko muri iyi minsi ishize hari hamaze igihe havugwa umwuka utari mwiza hagati ya za leta zombi wenda bishobora kuba ari imwe muri izo mpamvu wenda abantu bakomeje guhura n'ibyo bibazo.
Oya twebwe nk'abaturage urebye uburyo umubano dufitanye n'abanyayuganda
birumvikana nk'abaturage nta kibazo mufite ariko ubwo iyo habayemo agatotsi ibyo bibazo biraza bikagira no ku muturage bikaba ari byo rimwe na rimwe biviramo abantu guhohoterwa tuvuge nko ku mipaka bakabuzwa kwambuka cyangwa se bagafungwa nta makosa bafite ariko wenda ari ikibazo giturutse hejuru cya politiki aricyo cyatumye ibyo bibazo bibaho.
None nyakubahwa munyamakuru ni byari tuzumva ko abanyafurika cyangwa abantu bari mu nzego zo hasi ni gute tuzumva ko ubutegetsi bwacu buzakomeza kuba bagirana ikibazo umuturage wo hasi akaba yaharengana. Impamvu kandi umunyarwanda akiye ngo aho izo vuzirwa ni ibyo atinze byahababarira ese icyo kintu cyazavaho ryari turi ku mateo bwacu harimo ababirenganiramo.
Kimenyi, impungenge zawe ndazumvishije. Dufite umunyamakuru mu gihugu cya Uganda, dufite n'abanyamakuru mu Rwanda. Icyo kibazo nihagira abayobozi bahura nabo tuzabasaba ko bakibaza kugira ngo abaturage bo gukomeza kurenganira kuri ayo makimbirane ari hagati ya wenda y'ibihugu. Ntago nakwemeza ko ayo makimbirane ahari ariko hamaze iminsi havugwa ikibazo cy'umwuka utari mwiza hagati y'ibihugu byombi. Urakoze cyane Kime.
Yego ariko natwe turi kuza ko iyo ugira amahoro iyo ugira Afurika kubera turi abavandimwe twese.
Umuntu wese niwe nicyo yifuriza isi yose ko yagira amahoro.
Ego ikindi ndagira ngo musuhurize umugabo witwa Dr. Gisakigere muri Kenya Nairobi.
Ubwo turaza kumusuhuza niba arimo kumva ijwi rya Amerika ubutumwa bwawe arabwumvishije.
Nifuza kuba naza amakontakite zanjye tukavugana.
Ngo yitwa nde? Ubwo hari ikiganiro tugira gihuza abakunzi b'ijwi rya Amerika n'abantu baba bamaze igihe batabonana. Ubwo mugenzi wanjye uri mu buhanga bw'ibyuma Kimenyi Inosa araza gufata telefoni zawe hanyuma uduhe na telefoni z'uwo wifuza kuganira nawe hanyuma tuzagerageze tubahuze.
Murakoze cyane,
ugire weekend nziza.
Baby, sinshaka kukubura, habe ni segonda.
shaka kukura ame na gato ya oh yeah yego munara kosa akana sabi mbarazi ibyo bikarangira umunsi bejo nejo bunda kongera uzova benshi bazavuga byinshi ariko ntuzite kuri wowe oh yeah uramenya amabwire ndazituma umwana wacu oh yeah oh yeah sinshaka kukura habe n'isegonda oh baby sinshaka kukura habe n'isegonda oh baby sinshaka kukura.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Kuri telefone dufite Ngabirano, wiriwe neza?
Ego cyane, niriwe neza kabisa, ndaho ndashima.
Uri hehe?
Ndi mu gihugu cy'u Burundi mu ntara ya Bujumbura.
Amakuru ki aho ngaho?
Aho mperereye ubushuhe ni bwinshi muri zino saha mu gihe akazuba ari kose cyane.
Birumvikana, ndibaza ko iki ari igihe cy'izuba ryinshi cyane aho ngaho i Bujumbura.
Yego.
Hanyuma icyo wifuza kutugezaho ni iki, Ngabirano?
Ubu ngubu icyo nashaka kubagezaho ubwa mbere no gutangura gushimira abamenyeshamakuru mwese mukorera Radio Ijwi rya Amerika ku kigoro mugira mu kudukorera ibiganiro bidushika ku nyota bidushimisha, nubwo ku murongo wa FM tutakibumva. Ku bashobora gukoresha ubuhinga butandukanye, turabakurikirana kuri Facebook Live, tukabakurikirana no kuri shortwave mugihe twumva ko ibiganiro muhadushikiriza ari ibiganiro bidasanzwe.
Urakoze cyane, kandi natwe turimo turakomeza kugerageza kuvugana n'ubuyobozi mu Burundi kugira ngo icyo kibazo cy'imirongo ya FM kibe cyava mu nzira, hanyuma mukongera kudukurikira nk'uko mwadukurikiraga.
Ibintu twumva ko byotunejera eti ibintu twumva ko byotunejera cyane mu gihe mutugarukanira kuri FM kandi mukaca mugarukana ifata igihugu cyose cyose cyose, mu gihe tuzi ko ngaho mu gihugu cya Amerika hari abahinga bashoboye kwisara atangorane. Hanyuma ikindi nagomba ce mbaza ni ikiganiro mukunda kugirisha ku munsi w'Imana mu gitondo cyo gutasha inshuti n'abagenzi, uku adrese yacu ukuntu umuntu washobora gutasha. Nashaka kubimenya neza neza, ni kimwe mu biganiro nkunda. Ikiganiro nimba nihenze cyitwa dushusuruke.
Hanyuma ugira email? Uze kwandika radio yacu @gmail.com, hanyuma utwohereza ubutumwa, cyangwa se ushobora no kutwandikira kuri Facebook muri inbox yacu, ukaduha telefoni zawe, hanyuma mugenzi wanjye ukora icyo kiganiro akazaguhamagara nawe ugatashye.
None umuntu hajya burya baba bariko baratasha, baba bariko barahamagarwa zijya saha nyine zo mu kirya gitondo ikiganiro kiba kiriho kiba.
Akenshi tubikora kare, tubikora mbere y'uko ikiganiro gitambuka.
Kuri uwo munsi cyangwa uwundi munsi
dushobora kuguhamagara mbere y'uwo munsi cyangwa se uwo munsi biri hafi kugera.
Okay, ibyo ni ibintu numvise cyane. Hanyuma eti nogira nti nobatera intege kukuntu mutwitaho, murabona muri kure y'igihugu cy'u Burundi ariko murakurikirana cyane iby'igihugu cy'u Burundi kandi mugatanga amakuru yo, ubona ko ari ibintu byiza cyane. Nogira nti nta n'inkeka iradiyo idasubira isaniraniye kuri FM.
Urakoze cyane, Ngabirano. Natwe nicyo twifuza ko twongera kumvikana mu Burundi, hanyuma abarundi tugakomeza kubagezaho amakuru mwifuza kandi abanogeye. Urakoze cyane kandi ugire weekend nziza, Ngabirano.
abo namwe mugire weekend nziza aho ni abamenyesha makuru mwese mukorera radio Ijwi rya Amerika cyane umumenyesha makuru kazi Diane ni nahatswe cyo kimwe no Christine Kamikazi akorera ubujumbura i Burundi
urakoze cyane ugire weekend nziza Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikigano ni muri isanga muri studio ya Karindwi muri kumwe nanjye Edri Rwema tubibutse ko uyu munsi ari kuwa gatandatu wawe munsi tubaha umwanya kugira ngo mutugezeho amakuru cyangwa se ibitekerezo byaho mutuye ndetse no ku makuru tuba twabagejeho mu cyumweru cyose kuri telefoni dufite Iradukunda wirwe neza muri hehe
ndi Kampala mu mujyi wa Kampala mu mujyi wa Uganda nk'uko bisanzwe
n'amahoro
n'amahoro turashimye Imana
Kampala ni muraturusha iki
ni Kampala turabarusha wenda izuba ariko rimeze nk'iby'iwacu mu Rwanda amakuru wenda ari mashyashya nuko mu Rwanda twabonye ku ishyura ya mbere ishyaka ryaje gutanga abakandida ishyaka rya Democratic Green Party of Rwanda naryo ryatanze kandidatire mu baziyamamariza muri ya myanya y'abadepite ni ikintu twishimiye nk'abanyarwanda ni ikintu twumva ko demokarasi biri kuza noneho cyane
uri umuyoboke w'ishyaka Green Party
ndi umuyoboke nta shyaka mfite ubundi mu yandi magambo ishyaka rigiye ku butegetsi niryo umuntu afata ko aryoshya ku bundi ntabwo kuvuga mu by'amashyaka gunguri muri iri ntabwo byaba ari byiza cyangwa se nta nubwo byaba byubaka nk'ingenzi ni ukubaka igihugu
hanyuma icyatumye ushimishwa n'uko Green Party yatanze abakandida bayo ni iki
ni ku nshuro ya mbere iri shyaka ritanze abakandida baryo muri aya matora y'abadepite
yego
amatora ateganyijwe kuba ku itariki ebyiri z'Nzeri uyu mwaka noneho ngira ngo bano kuzatanira imyanya 53 ariko noneho bakaba batanze abakandida bagera kuri 20 urumva ko ari ikintu gishimishije muri aba bakandida ba 20 b'ishyaka rya Democratic Green Party of Rwanda bihagarariwe na Frank Habineza ari nawe urikuriye ndetse twabonye liste yabo y'abantu 20 harimo Frank Habineza ariwo ku mwanya wa mbere Jean Claude Nizimana
Karine
Mumondi n'abandi batandukanye
liste turayifite ariko hari n'andi mashyaka ngira ngo na PSD nayo yatanze liste yayo
impamvu niri nje
ko ari bwo bwa mbere
PSD nuko PSD ntabwo ari ubwa mbere ariko iri shyaka ryo nabonye ari ubwa mbere no mu bitangazamakuru byo mu Rwanda ko byagiye byandika ko ari ubwa mbere rigaragaje abakandida baryo bazarihagararira muri aya matora
hari amahirwe uriha
aho Dr. Habineza Franka yabwiye abanyarwanda ati niba dutora ntibazagira icyo bicyuza urumva ko ari akantu keza kubatsa u Rwanda kubatsa abanyarwanda na sosiyete n'urubyiruko muri rusange
hanyuma se aho Kampala ho haravugwa amakuru yayo
Kampala hameze neza ikintu nabonye ni uko izuba rimeze nabi abantu bari guhungira munsi y'intuza y'udusitani ukuntu kuko ni izuba ryinshi cyane riri kumwe na gahanga
urakoze cyane Iradukunda kandi nawe ukomeze ugire weekend nziza
namwe murakoze cyane
Yumva mwamajambo menshi menshi bigajya ruzo miyo chance
kamunganya nkakubwira atakunyiringagiza nkaze kukuraba nkabikubwira ugaheba kunyinyigiza jinda savyo makanya ubarira ikinde yamaganya baby makanya kubwira uko nkwiyumvira buringanya ukuri hari byinshi mfise numva nshaka kuvuga umutima wanjye ugeze ahatemba iriga ubonye niyumva ukuntu niyumva nk'utuntu.
Saa kumi n'iminota mirongo itatu n'itanu ku isaha y'Ikigali mu Rwanda n'i Bujumbura mu Burundi, saa ine n'iminota mirongo itatu n'itanu ku isaha ya hano i Washington DC. Ikiganiro ni muri Isanga muri studio ya karindwi, muri kumwe nanjye Edi Rwema. Nk'uko mumaze kumenyera, buri wa gatandatu tubaha umwanya kugira ngo mutugezeho amakuru n'ibitekerezo cyangwa se uko mubona amakuru tuba twabagejejeho mu cyumweru turimo dusoza. Kuri telefone dufite Claude Wirwe.
Ndiho neza.
Uri hehe?
Ndi Rwamagana iburasirazuba.
Ni amahoro?
Ni amahoro. Mugane uwo mugabo izuba riri kumena gahanga aho ngo uvuyeho.
Izuba ryasaze.
Nuwa ryadusaranye neza neza. Nego sayi wanyu namwe ziri kuva.
Natwe riramena imbwa gahanga.
Ndumva ryakaze. Kamirinda isa neza ati.
Kamirinda araho ari muri weekend.
Ngurute ko korode mwamwanze ati ni wa muhungu mwarangishije ababyeyi.
Warababonye?
Eho ya nabo nababonye nta n'umuntu wampamagaye natanze nimero ariko niba batarazumvishije sindizi.
Ababyeyi bawe wababuze ryari?
Ni muri 1994 nyine muri Kongo Kinshasa nyine narababuze neza neza ndaheba. Nanuza na mudamu nabamwita nde
Eugenia Mukankusi.
Ujana ya Mukankusi nawe yajyaga abimfashamo nawe rekareka nta kiyigisha.
Mwaburanye muhe mwaka?
Ese ko nari nkiri umwana ariko ngeranije ni nko muri za 95 na kane nyine duhungira muri Kongo.
Uza hariho se aho uheruka kubabona ryari?
Nyine naho muri Katare muri Kongo Kinshasa. Niho nababuriye ndababura neza neza.
Wari uzi amazina yabo?
Nari mbazi.
Ngaho bavuge kuri radio wenda hashobora kuba hari umuntu urimo kumva muri aka kanya wagiye icyo agufasha.
Mama wanjye we yitwaga Mukandori. Na papa yitwa uri mu benshi ariko we bakundaga kumwita Mapengo. Na murumuna wa mama akitwa Biguri. Na murumuna wanjye yitwaga Habimana. Naho ngaho rwose nabahana nimero wenda bakayireba.
Yitange nihagire uyumva wenda yaguhamagara.
Nimero yanjye ni 0789 4563 88 13.
Ese ubu ufite imyaka ingahe?
Uko nshaje 28.
Uracyari muto humura.
Ubwo ndayisuramo ni 0789 4586 8813. Ubwo banshakira no kuri nimero ya Tigo. Akaba ari 0722 22 86 13. Bijya gusa niyo MTN.
Claude urakoze cyane. Niba hari umuntu wabuzi ababyeyi bawe ubwo yaguhamagara kuri telefone akagira icyo akubwira. Na ababyeyi mwaburanye mu myaka ya za 1996 mu gihugu cya Congo, ubwo hagize ufite amakuru ku babyeyi bawe cyangwa se abandi mwavukanaga ubwo telefone wayibahaye ubwo bazagerageza bakugereho. Urakoze cyane Claude.
Eh, murakoze cyane rwose.
Eh. Kuri telefone dufite kandi na Atanazi wiriwe. Atanazi uranyuva?
Ndakumva cyane.
Uri hehe?
Eh, ndi mu nkambi Mahama.
Mahama na Mahoro.
Eh, na Mahoro ariko atari yake. Ne
ikibazo kiriye nigeze kumva amakuru ku mbuga nkoranyambaga ko hari bamwe mu mpunzi bashobora kuba bafashwe, ayo makuru yaba ariyo?
Nibyo kabisa.
Habaye iki?
Iyi saha natwe tukibikurikirana tutaramenya ikinywa yabyo nyine.
Abafashwe ni bande?
Nangiye kwesha kabisa, gusa nange amakuru nayabonye gusa usize nyine ko yabereye mu nkambi turimo intambi. Yego, ntabwo umuntu abasha kumenya buri kintu kimwe cyose cyabaye.
Ariko mwabyumvishe?
Twabyumvishije.
Mwamenye se umubare?
Nta mubare ntabwo turawumenya.
Hanyuma se haba hari ikibazo cyari kimaze iminsi mu nkambi gishobora kuba ari cyo cyabaye nyirabayazana y'iryo fatwa ryabo bantu?
Ikibazo nta kibazo cyari kimaze iminsi mu nkambi, usibye ko wenda ushobora usanga ari gake kose, wenda ahubwo tukaba dusaba n'ubuyobozi abashinzwe guhungura impunzi aseri ko ababa bashaka guhunguka ko yabahungura tukitabira. Kuko turabona umutekano wacu udahagaze neza muri iki gihe. Ubwo mwasera abavugizi.
Urakoze Atanazi, natwe iyo nkuru twayumvije nk'uko wayumvishije, ubwo turaza kugerageza tuyikurikirane twumve ukuri kuri ibyo bivugwa ko hashobora kuba hari zimwe mu mpunzi z'Abanyekongo zishobora kuba zatawe muri yombi n'inzego z'umutekano mu gihugu cy'u Rwanda. Ubwo turagerageza tuvugishe abashinzwe umutekano ndetse na n'ishami rishinzwe impunzi mu Rwanda, twumve amakuru nyayo kuri ibyo bibazo birimo kuvugwa mu nkambi ya Mahama. Urakoze cyane.
Ariko rero abashaka ko mwazanshyira muri yantashi muri weekend yo kuwa gatandatu muri cyakiganiro cy'umuziki.
Uze kutwandikira kuri Facebook cyangwa se kuri email yacu, hanyuma uduhe nimero yawe, mugenzi wanjye ukora icyo kiganiro azaguhamagara hanyuma muvugane. Urakoze nawe.
Wena kutagira ngo umuhe mu bantu mukubwibuka ko nanjye ndi umuntu, makanya nkwibariza impamvu buri jara ari wewe nduta, makanya nkubwira ingene mbona bakubwa bose ubaruta, ni wewe maze imeza ajye nifuza kuguma ari inyota. You always in my mind, be what always in my mind, umutima wanjye warawutwaye. Ubonye niyumva ukuntu, niyumva mutunu, bajije abantu bakambwira ngo uje nawe hari ikintu, hari ukuntu niyumva sindamenye iyo biva, makanya ndabikubwira ihari nawe ubumfusha, makanya tuyage, hari byinshi numva nshaka kukubwira. Tell you, I don't wanna waste your time. Please, baby, let me talk to you.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Kuri telefone dufite kandi Jean Dodie wiriwe. Jean Dodie uranyuva?
Nakumva neza cyane.
Uri hehe?
Ndi Nyamagabe ku Gisongoro, mu murenge wa Ngomane, aherera ku ishyamba rya Nyungwe.
Ni amahoro?
namuro turashimira nari kuraho eduwema
ndaho ndakomeye
eh muvandimwe no kana namushije kandi navandimwe mukorana ibiganiro bizigamirwa cyose ndabashije
urakoze cyane nyamakuru ki aho ngaho inyamagabe
makuru ni meza cyane utere mu byishimo by'uko mu ameza tani yarashije mu kigali harimo posi zitatu zitakoraga
inyi
amaposi zitatu anamavuro amashami y'amavure nayamaze amezi atanu adakora ariko dushimira ubuyobozi bwacu bw'akarere ka Nyamagabe na minisiteri y'ubuzima kuba ubu ngubu byaratangiye gukora muri utu kwezi
ubu serivisi zirabagiraho neza
zirasigiraho neza cyane mituweli naho tugasanga ari kujya akorana na mituweli umuturage utuye buri kagari aho ari hose ajya kwivuza akoze urugendo rw'iminota mikeya cyane
ni byiza cyane
nawe ikindi kintu navuga ni uko nangaha nuko bari kuvanga izuba ririmo riramena imbwa agahanga nakire hari yego ariko sega bari n'amahumbezi y'uko ibyiza byacu dufite hano bya nyungu kabisa umuyaga uri kuri hano muri nyungu nawe uduhukera tukaba tumeze neza nta kibazo
ni byiza cyane urakoze cyane kandi nawe ugire wikendi nziza
kandi turabakunda cyane ibiganiro byanyu hano Nyamagabe
natwe turabakunda murakoze mukomeze kutwumva
natwe turi kumva
Mombeze, kuja shuze mabgawe Turi kumi, kuzigera uva kuri wenyine Mwe mkundo, utari, ugigere, ubamu Chigumanire,
umubati wikitangaza
Ikikogwa mfise,
michokuwa kumutima wawe
Shinge burukundo ruhebushe nibera mu bishimo byawe namana kanyamuneza ubu ndumunyamahoro ndumwubatsi umutima wawe nkubaka amahoro yawe sinzokutererana malikia wa roho yangu Zokutakure, zokukuna kuna, zokudiga diga, marikia waro.
Chigumanire, tumubati wikitangaza,
ikikogwa mfise,
michokuwa kumutima wawe.
Chigumanire,
tumubati wikitangaza,
ikikogwa mfise,
michokuwa kumutima wawe.
Mujohere umutima umutima
ya mata nakabu kinaguse seranie pizo babi rio namarija nakahita ukuzobaho nikozobaho tuzokwibe Ya muri cheche chéri muri pou
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro ni muri sanga muri studio ya Karindwi hano i Washington DC muri kumwe nanjye Edi Rwema kuri telefone dufite ino saa wiriwe
Muraho
Uraho neza ino saa
Ego
uri hehe
ndi mu Rwanda
Makuru yawe
Ya makuru ni meza tumeze neza nta kibazo
Urifuza
kutugeza hicyo? Na so nashaka kuvuga ku makuru mwatangaje ejo bundi yabari yabana bagaruye mu ishuri ngo bafite ingengabitekerezo. Icyo nashaka kubivugaho bavuga ko jenoside itegurwa na leta kandi igakorwa na leta, ariko noneho nkabona jenoside yabaye mu Rwanda leta ikoze jenoside yarandukana n'imizi yayo. Ariko noneho nkibaza impamvu ubwoko bumwe ari bwo ubona bushinzwe
uburebwa. Twumvikane, umaze kenshi cyane kuza kuri iyi radiyo uhindagura amazina uvuga ibintu bimwe, kuri twebwe usa nkaho uba usuzuguye ubwenge bwacu guhora utubesha amazina ukaza uvuga ibintu bimwe buri munsi. Ntacyo byungura abatwumva, ahubwo uba ushaka kuyobya abatwumva. Niba ushaka kuvuga ibitekerezo byawe ujye ubivuga wiyita umuntu umwe, aho guhora uza uhindura amazina. Ntago tubishaka, turabirambiwe kabisa. Ntago tukubujije uburenganzira bwo kuvuga. Nicyo iki kiganiro kibereyeho, guha buri muntu wese ijambo. Ariko kuza buri munsi uhindagura amazina ntabwo ari ibintu dukunda. Ubuyobya abumva radijwi rya Amerika, ubuyobya twebwe, kuko tuguha ijambo tuzi ko duhaye umuntu utabeshya kandi uje kuvuga ukuri. Ariko mu gihe uhindagura amazina, ibyo ntabwo tuzakomeza kubyihanganira.
Mbisabimbabazi, mumbabarire, nta kibazo. Yose nayanjye,
oya, ntabwo ushobora kutubwira ko ari ayawe. Umunsi umwe witwa Daniel, undi munsi ukitwa Innocent, undi munsi ukaza witwa andi mazina. Nta muntu ushobora kugira amazina arenze atanu. Urakoze cyane. Ubwo ubutaha nukomeza izina rimwe, tuzakomeza tuguhe ijambo, kandi ujye uvuga ibintu byubaka abumva ijwi rya Amerika, aho kugira ngo ujye ugaruka utubeshye. Urakoze cyane.
Igisabisho zabo mukama nuko tuzurambana mu rugo rwacu, tubyare n'abana bino dufatanye imitima. Ama probleme tibagire tangura n'ubundi buzima, imiryango iduhesagire. Kaka mbere n'inyuma hose bakavemera akubwa moto wisangije nakimotereza burikanya ugize ngura mwenyuye kandi nkaguma nagusekera. Niwe nirimbo yujuje amanota.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikiganiro ni muri Isanga muri studio ya Karindwi. Muri kumwe nanjye Edir Rwema. Kuri telefoni dufite Samuel Wirwe. Neza,
mwiriwe.
Uri hehe?
Ndi hano mu Bugesera mu murenge wa Ngeruka.
Amakuru cyaho ngaho?
Amakuru ndabona ni meza, yavetse ko izuba nyine natwe rimereye nabi, ariko amahoro ndabona ari meza rwose. Kandi rwose ndanishimiye ikiganiro kuba rwose mvuziye kuri radio. Nibyo byitwa misenisi mana wundi rero naguma niyumva buri gihe nimugoroba saa kumi, isaha yose ndayumva.
Yego.
Ariko rwose ikintu ngiye navuga nina iwacu nk'ubu bavuga yuko tugiye kuzabona nk'ikibuga cy'indege,
batangiye kubaka
abantu twese urubyiruko bamwe twifitiye akazi dukora ntaribi rwose. Nk'ubu ngubu ngiye ndi hano ndanaragiye rwose.
Ahubwo se nticyatangiye kubakwa?
cyaratangiye muri imihigo ya 2019 nko mu yindi meki nk'iyi ubu ngubu tuzabona twebwe ibyiza rwose buriya
kuragira mu bivemo
tubivemo rwose dushyire mu biraro
ubu se uragiye izingana gute
ni nk'ebyiri zonyine
harya ngo ntibajye bavuga umubare w'inka
oya riterwa burya n'ubushyu ufite cyangwa umukumbi ariko mu kinyarwanda nyine ntawe ujya ubara inka ngo avuge umubare
ufata inkono ukajugunya hanyuma se ubwatsi burahari
ubwatsi burahari ko kubera iri zuba nyine buri kuma ariko hari iterambere turi kugeraho hari abagiye kuzajya babunyuza mu mashini imashini ikabubika tukazajya tuzigura
urakoze cyane ugire weekend nziza nawe
murakoze kandi akazi keza ngiye kuzajya mbasuhuza rwose kuko nanjye ndabyishimiye cyane
kanyari ukava kuri telefone utonesha
murakoze
ugira umunsi mwiza kuri telefoni dufite kandi David wiriwe
neza wemo
uri hehe David ndibaza ko tumubuze kuri telefoni David uranyumva David turamubuze kuri telefoni ubwo mukanya ndabona dusigaje iminota mike kugira ngo tugere ku musozo w'ikiganiro reka twumve aka karirimbo hanyuma tugaruke dusoza ikiganiro muri isanga
I don't wanna waste your time on fancy cars. My love is surreal, don't you think so? Si no que me ready, yo nada. Sagera que zangu hit gun pite. Nye merera. Zaku konda pe. Be my lover, be my honey. Shira numba ubona munzozi amakaboko oh baby you got it oh baby you got it oh baby you got it you got it
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda nshuti mwari muduteze amatwi tugeze ku musozo w'ikiganiro muri isanga cyanone tubashimire mwese mwagize uruhare muri iki kiganiro dushimire injeniyeri wadufashe mu buhanga bw'ibyuma na Inosa Kimenyi wadufashe kwegeranya iki kiganiro muri studio ya karindwi mwari kumwe nanjye Ed Rwema reka tubasigire indirimbo Got It y'umuhanzi Safi Madiba na Medi b'Abanyarwanda
Oh baby you got it You got it
Oh baby, you got it. Oh baby.